ukiwa unanisikia
roho yangu
napiga goti mwana mpotevu na rudi kwako na bisha hodi nifungulie milango yako huku nilipo giza totoro sioni macho nimepoteza kila kitu sina licho nacho kifupi na miliki saa bado sina dira upweke unanizonga nafsi nakosa subira kila nikifosi mambo michakato bila bila na najuta kuja mjini bora ngebaki Rujewa nikate mkaa kama baba yangu Mwasagala maisha yamekuwa magumu na waza nigide sumu sipige tuwa ya kutoka au kubaki humu nataka kuacha bange, nataka kuacha pombe nataka kuwa mchapa kazi na uchukia uzembe ligi ya uzinzi ndo shiriki bado haina kombe narudi kwako na sujudu na tundika kende nimechoka kupanga panga na minaumba nyumba nimechoka kudanga danga niletee mchumba uliniumba wewe ili nikutumikie nikujue nikufae na utakalo litimie
wakuniacha ila mimi nilijitenga na wewe ila mimi nilijitenga mwenyewe hukuniacha ila mimi nilijitenga na wewe hukuniacha ila mimi nilijitenga na wewe hadi unikumbuke Mungu wangu unikumbuke na mimi hadi unikumbuke
Shehe amechoma udi waganga amepiga ramli upepo na nyumbisha kandiri imekota chembri roho inavuja damu sababu ya ushirikina ibebe mimba na unizae tena mtume Yona wewe ni kimbilio pia ni nguzo yangu niongoze kila muda niondolee magumu yangu mapito napitia mbona si sawa yangu nishike mkono niongoze mulika njia zangu nikumbushe kushukuru nikumbushe sikufuru moyo umejawa tamaa bado sitakamilika inyoshe fimbo Musa nami nataka kuvuka nimechoka kuzini, nataka nitulie nioneshe binti mwenye kima nimchumbie nioe, kila nikipiga hatua ndipo kifo kilipo na uhai wangu ni zawadi na utafika mwisho
hukuniacha ila mimi nilijitenga na wewe hukuniacha ila mimi nilijitenga mwenyewe hukuniacha ila mimi nilijitenga na wewe Uniwacha, ila mimi nilijitenga na wewe Jadi unikumbuke Mungu wangu unikumbuke na mimi Jadi unikumbuke Mungu wangu unikumbuke na mimi
Wananambia siwezi nami nikawa kubalia Karuli nyuma kashindo kutafuta Kuomba omba wananisema Mkitafuta wananisema
Mungu wangu nisimamie na mimi Nahitaji kusonga mbele Nataka kusonga mbele
MP4 Jazz Band MP4 Baba 2